Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Yeah, umfundisi Masango ubelalele lo mhlabelelo ka Mthunzi Namba uthi yo, what a powerful testimony by Mthunzi Namba uthi leligama elika Christ, it is so powerful when you understand the deeds and powerful revelation of God Almighty. Kuyiqiniso ngempela mfundisi Masango. Asiye ke ngale konje mfundisi ukuphi kwaZulu? Ehluhluwe. Siya ehluhluwe. Siyothatha amazi azosivuselela. Unjani mfundisi?
Ngiyaphila mantsapho, ngiyabingelela umlaleli weRoad to Pulpit. Ngiyacabanga ukuthi bonke abantu ba right, uNkulunkulu usiphethe kahle mfethu.
Yebo, usiphethe kahle umoya ongcwele, ne grace isiphethe kahle ngoba siphila ngayo, akukho kunye.
Yes, akukho kunye. Ngiyakuzwa nje mfethu mangabe usandlalela lana ukhuluma indaba yokubonga.
Yeah.
I used to ukuthimbezwa abantu ukhuluma indaba yokuthi sizobonga noma ungasenzelanga lutho namhlanje, yabona? Asikho isikhathi uNkulunkulu lapho umuntu angamenzeli lutho khona.
Kunjalo.
Because the minute usho leyo nto usuke uphefumula.
Mhm.
Shothi ukwenza lutho aphefumula. Yabona?
Yep.
Uma ngabe bethu abanye thina sihamba siyokubonga singaphethe lutho kodwa uphethe ukuphila.
Mhm.
Because iminithi neminithi, the minute ukuthi uyakwazi ngisho ukubona ukuthi yazi namhlanje lokho ebengikuthandazela angikutholanga, phakathi ukutholile ungakuthandazelanga ukuphila namhlanje.
Wow.
Wathola umphefumulo ofika iminithi isecond nesecond kuze ukwazi uku-operator nje njengomuntu, awucelanga lokho kodwa akukhona, yabona?
Mm-hmm.
Okuchaza ukuthi asikho isikhathi lapho singenakho uNkulunkulu esingambonga ngakho.
Mm.
The reality ithi nje akwenzeki ingabe ibikho into yokubonga uNkulunkulu. Sonke sinayo into yokumbonga, sinayo into yokwenza ukumbonga uNkulunkulu.
Kunjalo impela. Wow.
Bathola imishado, abanye bathola imonto, abanye bathandaza. Uyabona ukuthi mfethu le ngifuna ukuthi nje umuntu ingene kuyena ukuthi khona abantu abathandazela izinto bayithola, but wena sikuthatha kancane, awukazi ungakuthandazela ukuphefumula makungekho ukuthinta umoya wakho.
Mm.
But uNkulunkulu uyazi ukuthi kumele uphefumule ngiyuphile namhlanje. So siyambonga uNkulunkulu mhlapha, uNkulunkulu uyihawu lethu.
Yeah.
Sifika ngaye ethi ohlabelela kahle futhi ngisho nxa sihlaselwa yimpi kasathanelwa nathi.
Mm.
Impi kasathane ke mfethu ivele ivele nje ungazange uyimeme.
Yep.
Impi kaSathane ayikhipheri ukuthi kusasa siyalwa.
Mm.
Uthi ubona nje kodwa umhlabelelo enibazi lizobe licula inhlangano yababi lithi angizange ngiyimeme ngithe ngiyibona bese ngiphakathi kwayo.
Yebo, yebo.
Siphile emhlabeni lapha inhlangano yobubi. Mm. Sivele siyibone sesiphakathi kwayo. Ayinandaba ukuthi ukhulume ilimi kangakanani.
Amen.
Uvela uthi uyafika ekhaya usugulile abantwana, usuyashonelwa sekunzima, ingane ayibatholo enesifazi. Uvela uyibona ususenhlanganweni yababi ungazange uyimeme, ubona usuyehlelwe ngokubi. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi usilwela ngisho izinto esingazazi. UNkulunkulu usivikele ey'ntweni ebezinkulu ebezosiqumba phansi, singashilo lutho. Wasibona ukuthi no, this is not the right time ukuthi umntanami ngabhekana nalento.
Yebo.
Yazi ukuthi besithunyelwa thina ngotiko loshe, besithunyelwa ngekhova, besithunyelwa ngayo yonke into, benginofezelo bekumele besilume, but uNkulunkulu wavala imilomo yayo.
Mm.
Uyakhumbula nothi kwake kwangena abathile bangena emphandweni engonyama, lithi iBhayibheli zayila nje isiwe.
Yebo.
So that zizobona ukudla ziqede ngabo. So nawe nje today you need to know ukuthi awazi ukuthi ena kahle kahle imuphi umphando ofake kuwona, yabona?
Yeah.
And the reason awubonile ingoba uNkulunkulu unqaba nawe.
Mm.
Khona impe enkulu izimonto esigibela, khona impe enkulu uNkulunkulu ayizikele. The reason ungakuzwilo kubi namhlanje ngumndeni wakho nawe ingoba khona onqabile nawe umnikazi womusa.
Yeah.
So as isiqale iviki mahlapho I want to put in Giti Ubu Ekaya. We have one with the Malitibala as in Nina, booming ghosting as on a soul. If you sing a bala, if you are born with Unkulum and Pella Yina Gwenze Leona, Uzovula Lomiango, who have without hesitating, who have without crying, Kalelu to the servants of Utolan is all. Uzophuma lapho ke ungakhali ukhalela ukuthi abazala unabo uzophuma ungakhali ukhaliso lithi iBhayibheli lolusizo lululana olwesikhashana uzobona ukuthi yonke into kade ubhekene nayo ilulana nje futhi ngesikhashana if uzo understand into yomusa kaNkulunkulu ukuqala iviki uzo walk at all regardless uzokhohlwa ukuthi yini ke yakwehlela yini odlule kuyo uyabona. And this is the most on a being a Zanguzokan Kulukulukulu said it suddenly. See Naku, no massing, and Naku said it suddenly. Say hello, woman, no massing hello, wish. Two niggas with salos of course. See Kalabuye. So, let a lot of the pulpit today. I want to go to Kulvelen or Matapoyoot Enam. O Masses of Melem Sabin. Sisses of Melem Pin. Umuzovula umnyango wasekhaya lakho uphumela empini yabo umuzovula umnyango wasomqashweni ohlala kuwona uphumela empini. That's why we stress into ukuthi abazalwane ukuphumela empini yiba nesihlangu sakhe singumthandazo lepho ozophumelela kuyona kusasa mawuvula umnyango sasekuseni nje uphuma phandle uphumela empini fanele ube ready for impi.
Yeah.
Because of Satan, una woke ama techniques ukuthi ehlasela impilo yomuntu. Uthi uyaphuma phandle umsebenza utholanga abangani kuba uthule left and right impileyo esibhekene nayo. Uthi uyaphuma phandle nje uzosekhulunywa ngabe ngegama lakho ukuthi uthe ubungashongo kanjalo uphanjaniselwe ukukhuluma. Impilo nesibhekene nayo. So as iviki liqala, make sure ukuthi uphumele empini unawo amandla right uthandazile kuNkulunkulu umbikele lo daba lwakho wathi nalo lusuku lusha Nkosi angaze ngulubone ngicela izimpizalo lusuku zimelwe nguwe because lithi iBhayibheli abanye baqala kule ndlela bayithula ngumcingo lithi abanye bahluleka.
Yeah.
Abanye bayahluleka amahlapho omunye uthi ngangawuthola umsebenzi ebena depression omunye uthi ngaba nje umthola sithatha intambo uyayikhunga uyayibulala uhlulwe yindlela kanti indlela inomnikazi wayo uma indlela umbikelile umnikazi wayo akukho kuzokwehlula. Lithi iBhayibheli uyayazi indlela ngoba yena uyayazi indlela sihamba kahle nomuntu oyazi indlela okwethu ukuthi simbikele ukuthi baba sengiyayihamba ke le ndlela manje.
Amen.
Uma mekhaya oyikhusela abantwana ngayedwa bengekho engekho ubaba kungenamuntu onento yokubeka etafuleni ngithi mina uvula umnyango kusasa ubike kuye ubikele uNkulunkulu ukuthi baba nalolu suku lusha luvele kuwe napa abantwana bami uthezweni lakho uNkulunkulu providerayo.
Amen.
Sina sike sabona uNkulunkulu mahlapho behamba abantwana baka Israyeli kungekho ukudla abona uNkulunkulu esisinto yesinto bathi kuyini lokhu yavele kweshimana badla basuka. Sina sike sabona uNkulunkulu ehamba nabantu indlela ingekho ivuleke indlela olwandle olubomvu lithi iBhayibheli bahamba emhlabathini owomile kwa because when u reporter into yakho reporter udaba lwakho kuNkulunkulu you never go wrong. So usizo obhekene nalo today yekela ukulitshela abantu abantu abanayi solution nabo banemeko yabo ababhekene nayo singabatshenela nje ukuthi siyaxoxela semhlabeni siyathanda ukukhuluma sitshela omunye nomunye but once you tell God ubike yonke indaba yakho uthi mangabe ehlabelela uthi kodwa mina bengiya kumfuna uThixo uthi bengizobika kuye yonke indaba yami eze kuqala isonto awungahambi unendaba engabikwanga kumnikazi wayo.
Yebo, yebo.
Because sinenkinga mahlapho sinabantu abahamba uhamba uyakhala unesilondo esibhibhayo kodwa udaba lwakhe alibikiwe endaweni right.
Yo.
So you make sure ukuthi ukukhala kwakho kodwa ukubika uneyingane ezidla ama drugs ongasazi ukuthi uzokwenza njani la ekhaya zintshontsha impito ziyayidayisa lolo daba ulibikile endaweni right uyazi ukuthi endaweni zasemakhaya la ihlala khona. Udaba lonke efanele uyolibika endoneni kuze lwazi uyobika ngisho umuntu ozokuvakashela because isinto uma elimala fanele induna yazi ukuthi kodwa kunomuntu ovakashile kakumete yabo. olakho daba lu safe yini ulibikile yini kuNkulunkulu because sinenkinga mfethu sihamba nje emhlabeni ngathi siyihambela thina ngathi sikhokhile ukubona umuntu ohamba emolaz ukuthi uholile ukuthi akanandabana ukhahlela yonke into ngathola ithini nje lapha emkhahlele uyabona uholile uhamba ukhahlela nje amathe inhliziyo yakhe i-right akanankinga
yeah
siyohamba kanjalo ke mangabe uNkulunkulu simreportelile lonke udaba abantu bekubona ukhalo udlulelwa abantwana bakho bekubona uyahamba unankinga ukhalo hayi ngoba unginankinga but udaba lwakho lusendaweni right
yo
ifuse sendaweni right udaba ubona abantu bekukhalela abanye bezilethi bakhalela bahalela ngisho ukuyithatha lolu daba kubo lwabo ubathela ukuthi nongi right I'm fine anginawo amandla am but uNkulunkulu wenzile ukuthi ngikwazi ukuma uyabona
yeah
so kusasa siphumela ezweni ma
yeah
siphumela kubantu abangafuni ukusibona siyutho siphumela kubantu abangafuni lutho enhle ngathi siphumela kubantu abasenza kabi basirabhela sangayithola izinto ezinhle uyabona walk tall walk the smile vula umnyango kusasa
wow
uhambe futhi uhambe kahle umtshenile umnikazi wosuku ukuthi inkosi sengiphumela phandle khona abazama ukuqala amabhizinisi ababona ngathi ayahlaphaka yazi ukuthi ayikho into ehliphikayo esandleni sikaJehova mbikele ibhizinisi lakhe elincane uNkulunkulu uthi baba kusasa sesengifuna ukuqala leli bhizinisi manje ngikade wasengicabanga ngalo ngicela wakhe amandla nokuhlakanipha ukuvela kuwe ngicela wisdom uNkulunkulu khona mfethu
yebo and uyaphila
don't ever try to take any chance ngaphandle kaNkulunkulu. The first choice is God. The second chance is God. The third choice is God. Another chance is God.
Amen.
Another choice is God.
Amen.
So we have one another thing ithi ka left. God.
Yeah.
That right?
God. Yeah.
Ngiyabaleka ngiyashawa emshadweni wami ubantu ozongisiza.
God.
Ngifuna umsebenzi angithole ubantu ozongisiza. God. Yabona? So if usikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngehigher court sikhuluma ngeoffice eliphezulu. Lapho kubikwa khona indaba zethu fethu.
Yebo, yebo.
So ezi siqala usuku ubika kuNkulunkulu udaba lwakho bese uvula umnyango.
Yebo.
Bese uyahamba.
Bese uyahamba.
Because sinenkinga amanhlapho yabantu abanga uma ungathandazanga wabika indaba yakho mina ngithi awuphumanga nomnyango uphume ngewindi. Because uyisela uyofuna izinto likaNkulunkulu kodwa ubikanga kuNkulunkulu yabona so lempi esizophumela kuyona sizoqala iviki let us make sure singamshiyi uNkulunkulu ngaphandle bikela uNkulunkulu noma ngabe ukubona kumncane kangakanani mina ngifuna ukushorisha ukuthi lokho kubona kumncane kangako kodwa kuzokusiza ukubikela uNkulunkulu. Yazi umbikele ukuthi izingane zakho ziyograduate.
Yeah.
uNkulunkulu ephendle isikhalo. Ithi yakhibuya ingane ukugraduate ithola umsebenzi. Because uNkulunkulu umbikelile phaya uyamtshe uNkulunkulu uyi diary yakho kahle kahle.
Yeah.
Asibhale kuye. So that yena uNkulunkulu ozokwazi ukufunda kahle bese sisenzela. Lithi iBhayibheli lamfethu unendlebe lithi yezwa indlebe yakhe.
Yeah.
And uNkulunkulu is always ready for us but abantu abangekho ready for yena ibona neminako yethu we are busy with ourselves sibhizi ngathi kodwa siyakhohlwa ukwakhe
amen
so manhlapho ke liyaqala iviki ma liyaqala iviki kubaba liyaqala iviki kumntomusha kubhizi emhlabeni uzophindulale futhi iqalo lonisuku mina ngifuna ukuthi nje today make sure ukuthi indaba yakho iyaziwe ekhaya ithi uvula lo mnyango uNkulunkulu uyayazi indaba yakho uyalwazi udaba lwakho nezinyembezi zakho ayiso sengilanga ukukhuluma noNkulunkulu because ubaba wethu akekho uyabona akekho umuntu understand umuntu njengoNkulunkulu
yebo sidalwe nguyena yebo
sala naye phansi uthi baba namhlanje ngifisa ukukhuluma nawe ngikhathelwe lolu sizi Nkosi Wusukuzikho so, nabantu abangafuna uNkulunkulu ukumenza ubaba wabo.
Amen.
Baba uma ngihluleka la nanginale elinyithemba. Uyabona?
Yeah.
Be ready. Tshela uNkulunkulu, ngitshela uqiniso thina singabazi. Sina sokubona uGlamour, sifaka amakhoks, sikubona uRuchile, sitshela ukuthi unemali, sithi yonke ihamba kahle. But uNkulunkulu uyena yedwa will understand ukuthi ngalena kwale Ruch kunosizi.
Yo, bika udaba lwakho endaweni efanele ngoba uma ungabika endaweni engafanele uzohlekwa, uzohletshwa. Uyazi nje uthola ukuthi nawe ugcina uba discouraged kodwa uma utshela uNkulunkulu angeke ahlebe ngodaba lwakho futhi angeke ahlekise ngodaba lwakho kodwa uzokwenzani uzoletha isolution kulolo daba. Wow mfundisi
uzofafi
inamandla inamandla andisingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu omnipresent uNkulunkulu omniscient so
amen
uma ubika nje kuyena yazi ukuthi uhleze lalela and then uzohleze kulwela ngoba unguNkulunkulu onamandla onke. Yo mfundisi wami thank you so much ngale word of encouragement. Uma ke bangakuzo la imoyeni utholakala kanjani?
Okay ma, ngiyabonga. Angisho inamba yami yocingo nje ithi 071 2266299. 071 2266299. Ngiyabonga kumahlapho, ngiyabonga kumlalelo we Radio Pulpit. uNkulunkulu esenze kahle, esiphathe kahle, esinakekele. Ngiyabonga.
Ngathi une message la, ngicela ukuthi usilalele sisonke ungadropi ne, ngizodlala ivoice note nayi lana.
Dumelang ka lebitso le matla la Morena Jesu Kriste ba mamedi ba Radio Pulpit. Asbahle dumela ngwaneso.
Dumela ntate Rabi.
Asbahle ke khothatsa ba Kriste bohle rapedise our president tate Ramaphosa le cabinet ya hae. Ba ba tla be ba tsamaile ba ile ko America ka laboraro go tla kopana le cabinet le president ya ko America le ntate Trump mabapi le di khohlane di kagwane tse re bana le ntsona. Ele South Africa le America obane osbahle tsohletsetsa la monana di affecta rona batho ba mo South Africa empa rona ba Kriste se ke skopa re tloele tsohle ditlhoko tsa rona re shabane le thapelo re ba rapedise go modimo aba etelle pele go be le reconciliation poelano osbahle modimo a re tsa ka mohau obane whatever tsetsa lang ho government di a re affecta le bana ba rona ba affecteya le bohle ga affecteya empa rona ka thapelo obane rona o se bahle lentse le ruta hore rapele ka mehla continuous and re ba rapedise obane thapelo o se bahle e matla and the Bible mo bukenya ba Ephesians chapter 6 verse 12 e bolela for our struggle is not against the flesh and blood.
Amen.
But against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world,
yeah,
and against the spiritual forces of evil in the heaven realm. As batle ke rona ba Kriste re tseba hore ntwetse tsalang di etsala in the realm of the spirit. We are fighting against spiritual forces of evil tsetse khosang hore ho tene ho bona ho be le di darkness ma fatseng a rona ho holwane ho senyehe empa re ba hlodi ka Kriste ya re fa matla o se bahle sa rona ko rapela re ba rapedise ka dipitso le matla la Jesu. Sa se bahle kopa o mpapa le pina yana ya ntate Mzakhe Mbule ya God bless Africa a modima rentse a retse handle ka mohau wa Morena Jesu Kriste. Ke le ba ke le rata bohle, ke le rata bohle bana beso modima letse handle le rata le bohlokwa o tswa ho modimo. Ke a leboha. Amen.
Amen. Yo re lebohile haholo ntate Rabi ya asikhulekeleni ngempela. Sikhulekele our president, sikhulekele nama president awamanye amazwe. Ya siyabonga ntate Rabi hore ore hopotsa ukuthi ngaso sonke isikhathi abaphathi izitha abaphathi abaholi bethu yebo sihlezi nje sibabeka emkhulekweni. 7:07 singene ku second hour ya mfundisi Melusi. Ngiyazi ukuthi sothu ngathi awusibambi kahle mhlawumbe uthi So ngibeke khoneni angizwa nokuthi umfundisi uthini. Okay, yo, I was thinking ukuthi mhlambe naye uthanda ukugcwalisela ku motivation, kodwa ke ube khuluma okunye okuhlukile umfundisi Rabbi okuthi naku kubalekile kakhulu. Ya ngala kulesi sigaba singena ngeingoma ezintathu zilandelana. Emveni kwalezo ingoma sizobeke sesihlala phansi siba nengxoxo kanye no Dr. Lebo Mashile. Ungalisusi ke iphondo, aliqhubeke lihleli ku AM 657.
Thapelo ya motho yo lukileng ena le matla. Tswela pele go rapelela Radio Pulpit moshumong o re o dirang Afrika Borwa le ka ntlhagamelwane ya yona.
You're at 657 AM. Radio carrying 24 hours a day.
Pula pula I Radio Pulpit. Ukhanyiseleke kweli lizwe elimnyama. Zivulele ngokwakho i-app yethu okanye umamele ku radiopulpit.co.za. Siyafumaneka ku DSTV audio channel 882. Ukanti sikhona na ku Open View 607. Radio Pulpit 657 AM. Umhlobo wakho wemihla ngemihla.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.